in your life, chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride.
Trigger boy.
In your life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Beza pata jamwe fall in your life. Life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Beza pata jamwe fall in your life. Life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Kumbuka lo san, alipuda sheju kujipa. Bada kusha mari mori ukusota kwa rudi. Sora nyeti neteli kwa sagatu ujuzi. Mbono takijua, mbono takijua kufunzo. Piga juki fuwa, nusha pato na mafua. Mbono wabo mwa, ndoliko ya juku jenga. Jenga, ndoliko ya manze juku jenga. Mbono wabo mwa, wabo mwa. Umi forget, buta busi timesha ni kupanga. Kaseta muna itabidu mejikanga. Mala wamo na most, kudeta kukosa reju mapare manze za kumboka. Hasofiti musho mambo manze ni kumoka, moka. Musho mambo ni kumoka. E-town, 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 E-town. In your life, in this life. In your life, chunga puka pride. Yeah, 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 yeah. In this life. In this life, yeah, 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 yeah. In this life, chunga puka pride. Doza pata jome fall in your life, life. In this life. Buda poseti mashendi kupanga. Kaseta mune tabidu mejikanga. Mala wamo na mos. Buda posta kukosa reju maparaza kumboka. Hasofiti musho mambo ni kumoka. Hasofiti mambo musho ni kumboka. Mala wamo na mos. Buda posita kukosa reju maparaza kumboka. Hasofiti musho mambo ni kumoka. Moka, ni kumoka, moka. In your life, chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride.
Trigger boy.
In your life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Beza pata jamwe fall in your life. Life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Chunga pick up pride. In your life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Beza pata jamwe fall in your life. Life, chunga pick up pride. Chunga pick up pride. Chunga pick up pride.